Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Hini ngoma ya wazito si kitoto.
Na wapa homa dizziness.
Furu kisunzi.
Every day, it's a holiday and every day. Monday to Sunday, it's a holiday and every day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyale mwana nice,
furu kisunzi.
Furu, furu,
furu kisunzi.
Gang gang tuna roll,
furu kisunzi.
Mafala wanna crawl,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
So don't test me,
furu, furu kisunzi.
Man a real done dada, me no borrow things, run go ask your mother. Maura di tozi panga, wicked man ting, wana kesha kwa waganga.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipemo. Pandisha, muzuka baby girl nipemo.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyale mwana nice,
furu kisunzi.
Furu, yeah. Furu, furu.
Niko na kikundi haijifungi, full kisunzi. Fundi wakuwafunza nyi wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu chizi biti kigonga. Nipita na utadhani mwizi gikomba. Niko na moto na sipoi. Nyi bado bonoko batty boys.
Hey,
yo, yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Cali Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Villain, I walk it up, you can buy goggles. But meaning, got to confess, I can die lobos. Black clock, Buddha, eye and eye bobo. Na even divo na madanga beat your eye lobos.
Hatula litu na kesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Hini ngoma ya wazito siki toto.
Na wapa home my business.
Furu kisunzi.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyale mwana nice,
furu kisunzi.
Furu, furu, furu kisunzi. Gang gang tuna roll,
furu kisunzi.
Mafala wanna crawl,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
So don't test me,
furu, furu kisunzi.
Fundi wa kuwafunza nyi wanafunzi.
Villain, I walk it up, you can buy goggles.